fofo moɗon onon wonɓe no hettinano habaruji studio kala nguku sukaɓe umma min Ali Ñalli Abdoulmoumouni womiɗo wondi Oumou Oumar. Oumou jam woni
Bassi Folla, hande habaruji ɗiye gaddanɗen hettinantoɓe men.
Sey jan ton andan ni nder huɓere agdes ɗen nder kogol OIM to ɓiɓɓe leydi Sénégal gaɗi murtere mumen. Hande alal duni tariki meɗen haalatana dow suka ummatoɗo goɗon gaɗo ñogol no ekkite kantiren fijoji coññinol ɓalli. Oumou, fedde sukaɓe ummatore indirane debout jeunesse de gayani nder jeɗɗire ɗen ɗen ni jeehi ton enɗan loctorore hokkude ƴiƴam.
Ɓe gaɗani ɗum gam ɓe gadda balla mabɓe to nokkure resirde ƴiƴam noon de loctorore de gaya. Nani ko Fadel Alou waddanimi
nde ɗo fedde ko joƴƴina warde joom ɓuure lebbi tati ni enɗan joom woni goho mabɓe du ɓe kokkoa ƴiƴam mabɓe le hôpital ngal gaya gam wallude yonkiji kewɗi.
Sa ɗonda mawɗan no tawa nder hôpital gaya ɗum saabi komin cigili wadde kokkol ƴiƴam saabe Allah. Komin elata du woni ɓiɓɓe wuro ngon keɓa nawtorade e mum.
Wakkati dinki rewɓe no keɓa jaccere ƴiƴam fadde an heɓete say ɓe torrake. Ɗum waɗi min gaɗi niya kokkol ƴiƴam gam min paabo rewɓe he ɓikkoye dewoy.
Gollal kokkol ƴiƴam ngal enɗan hunde mawde no enɗan moƴƴude du konɗan fudu konɗan wakkati mo ñaw paɓɓe heewi e himɓe sanne har rewɓe kañe sukaɓe docteur Sanusi Adamu kam woni mawɗo loctore mawde nde gaya.
Debbo cawɗo tawdaɗo e rafi ƴiƴande ni maayi gam majjum wona yonki gooti ƴuwi jonte paɓɓe. Kan saboto rafi ƴiƴam ɗon saabi ko wala fuu komin mbawi wiide sana yettude ɓeninɓe.
Ɓe hokkudeɓe sembele golle ɗe waddi ko hoorejo loctorore gayde enɗa o waɗnimo hen fuu talkuru kokko ƴiƴam gam batte se warawi jaafa sawro fuu tawi hetta fuu caɗale.
Nder huɓere agres de enɗen ɓiɓɓe leydi Sénégal di enɗen ni jeehi dilloyi kogolgol enɗen.
Nonnon jacci Abdoulmouni, ɓe golan ɓe kolla mette ɓerɗe mabɓe aadiji ɓe koƴana dow yarugoɓe leydi mabɓe.
Anniya mumen kan woni yottade bahe koyɗe noon ɗo nder huɓere ñamede enɗa en kettino ko Moussa Mamman waddi.
Eɓe gaddilaɓe ko watto hemre laatiɓe ɓerɗe mumen metti ɗum saabi ɓe dilli nokkurde OIM fedde le duniya hawjinde dille wamɓe agadez e koyɗe mabɓe dilli altinere sappo e jeena lewru septembre faade har tawa gam batte yaade ñameñ. Ɓe kollaynani mettorgal mabɓe e dow fi neɓalla ko no watte dow korro mabɓe to enda Sénégal. Mamadou Ba kam woni hooreje mabɓe kamɓe dille wamɓe.
Nomin gaɗa ko ɓurto nimɓe hamre e lasoji taɗo ɓiɓɓe leydi Sénégal ko tawa ɗo lujeenayi lewru ndu min kaduno horrede ko subaka on ɓe gari ɓe mbimin say sappo e jeenayi lewru ndu tawi du narral heɓama hakkunde mabɓe e gomnanti Sénégal. Dillude amin horama laso e ɗiɗi lewru ndu min mbawta domude kadene
eɓe gaɗa noddagal yaade e CDA o gam batte ƴeewa laabi mosola yaade e himɓe dille wamɓe leydi Afrique.
Maintenant on est fatigué.
Jan o min tampi komin jiɗi du woni hootude nder leydi amin fey se min mayan dow laabi noon miɗe jardori e mun.
Min jo en ɓaale cukaɓe an nayo hande on waɗan lebbi jeegon komiɗen tawa ɗo enda iɗum mittini.
Ça fait mal.
Nous avons une ambition.
Nomin godi komin ardini dillude e koyɗe illuɗo fa yottade ñamen saabu Bassi fu wala hakkunde leydi Niger e Sénégal nimɓe CDAO iɗum dow koye
mawɗo bureau OIM tawato enɗa agadez o wiimo famani saɗorama oɗo o wi ko wonno waɗa ɗum woni nder talki mabɓe jahale ɗi goɗɗi majji tokkay lawol emi godi caɗala har filla laana pirowa ka e hoore muɗum.
So kaɓe ummatore noon ni ɓe gaɗi pottal mabɓe tawa ɗum ɗo ɓe gaɗani ɗum sappo e joyi yaago sappo e jeenayi lewru septembre ɗum o gonɗen nder mum noon ni joɗɗingo jonde jaam noon ni nder région mo tawa Telaberi e Difa.
Kan en keme ɗiɗo ƴuwi nder région ngiji tati ɗi en ɓe gaɗi golleji kewɗi nder huɓere tawade enɗen en kettino ko Abdoul Rachid Zakou ardiɗo suudu sawortoɓe ummatore région tawade enɗen ni wi'i ko Adamu Idrissa waddi.
Nomin gaɗa sukaɓe ummatore keme ɗiɗo ƴuwoyɓe nder tawa warde hawtade higiraɓe amin ɓe Tillaberi e Difa. Nder caka balɗe joyi du min kalata haalaji ɗi mine e haɓɓiniɓe kamɓe saroɓe amin yaade golloɓe gomnati ƴewde noyi min mbawiri waddude balla amin e heɓande ɗi bonondaji mosola. Minin kokkoan ƴiƴam nder loctorore nden kadenda min gaɗan awol leɗɗe caka balɗe joyi noon ni hawtade e finoji fina tawa
ko woni lokaci
tariki meden mo alal o enden en gaddata na tariki mamma Umaru suka ummatore non gado nyogol mo wodi duni fa hande nokkure mudun to wonno ekkintina sukabe ummatore ton enden dakoro
kan woni o ekkita sukabe ummatore non ni ko wattani be kedja ko e mabbe nani gungu dantani waddani min
o mo wada hon korto dubi chapanne ko tawda o mo wodi jon suudu e bibbe joyon o wita kenani mamma Umaru o mo antre do fane soho neddo no latido wadi no dilludo yaade Algeri ko riwa agades o wardena do konno ni e jori tan e kiti nyogol fa o wawi ti jawdi makko o wad no kur kangudo konno to nyogol gol ekititte ndere wuro mabbe hore mudum
donc de nazo da garmi ndere wuro da koro warde jon dubi mun sap e joyni nangumi mi do nyota dem puddum ekkintinde sukabe ummatore nyotol machine bolum hewbe ekkintimi
zamna sosai
o nyotowo jawdi makko halal kanyono mo watta e fi nyogol gol o mo ekkitade konno sukabe rewbe e worbe fu jeyab le wuro mabbe to enna dum do wi gabatte o walla be keba kambe du yaadu yeso
e to lalle banta basa
sengonga mi wowai hebude mballa yaade to gomnanti e pelle mballo dem bi mi gammi ekkitake gollangal de ko wadi mi ekkintinta sukabe ummatore no kurende
da matasa
ila ko jojjin no kurende sukabe rewbe worbe no ngardan enna no ekkito deedu yobata hunde fu min tawi do mbietedo Mariama Alhaji Ahmed latido ekkitake golla nyogol gol endan ko wodi sanne
a inde ne samu min kokkama andal to mammam don do min bayi gollal gal ko min garti wuro min jari golle amin de yeso mi hebi nafaka mun sanne gan gonga dum beedi kam himbe no gara fa wuro no gadda nyogol mu
geda usema
gollawol gol mammam Umar hoji hunnon ko haani wallite yettedu ko nan sanne
umu jonke senata der fiyoji cionnol balli
nani ko Habibu Garba waddi duman Amadou Firti e fulfulde
duruba fina tawa wadama sappo na yaade sappo lewru septembre to en dan dogan duuci kawral didabal ko wad noni kominiji jeego gon le departement dogan duuci din fu won ko neldi durobe nayo nayon nu adamu kany won ko hebo njama ko lati tia kala le communication wakati mo hebo libi basiru bawa ya le commune mo dogan duuci pelle le afrique kewdan tawa ele wadde ono latol bal tolondirol der lewru septembre duunane no gay didi ko lati sigilama fagasi pelle joyi njojede inde afrique ke total coupe maudo mo duniyaru kamono Cameroon Ghana Maroc Senegal kanyu e Tunisie dum wallan dum en hebana sigilori kono yaadu mu dum en tewtegol coupe on endam ko wadete nogay lewru novembre yaati mo sappo jeetat lewru decembre le hitan dedo kawran e pelle latir kan du kon nanu wodi sembe sanne de duniyaru hono Brazil ni enna no hawran e Black Star mo Ghana hawran du kono faande e egle mo Nigeria
to madalla bandiraabe hettinaniibe habaruji studio kala ngu hande ala londani do kokol habaruji meden di enden timmata sey jeddire warore